Ugandan boy, hash the drama boy. Upoleze, jo kila siku poleze. Upoleze, 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 jo kila siku poleze. Upoleze, 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 jo kila siku poleze.
Mama auntie koko na makwiki. Sijini mucheki kami wiki. Sijali atanifukuze kazini. Pole pole ni mendo siingie porini. Born to win and nobody to conquer. Let me take my time to take away the winners. Cause I got no time to fight away the losers. Your money is a problem, then they push you to the river. Ain't no time, we got no time. Give your time to get more time. Strong belief, we got no time. Ni pepele ni sema tena kila siku poleze.
Upoleze.
One time nita ona angel, two time nita tisha devil, three time nita kuma pepo, jiunge mikono siyo na kishoto. One time nita ona angel, two time nita tisha devil, three time nita kuma pepo, jiunge mikono siyo na kishoto. I gotta talk it to my daddy, wanna make some money. Give me time to think of money, all you do is automatic. Forget about the energy and talk about capacity. To hell is with my enemies, you gotta leave my privacy.
Upoleze, 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 jo kila siku poleze. Upoleze, 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 jo kila siku poleze.
Mama auntie koko na makwiki. Sijini mucheki kami wiki. Sijali atanifukuze kazini. Pole pole ni mendo siingie porini.
Ahima name na konyeza konyeza kule pale chini. Omani na songeza songeza gay. Funga kondo sipo toroka toroka. Chunga sira ndio asara usitoboke mchana. Hey.
Hey, no time, we got no time. Give your time to get more time. Strong belief, we got no time. Ni pepele ni sema tena kila siku poleze.
Upoleze, 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 jo kila siku poleze.